macadda in dowladda Myanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubeysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta rohingyaha Myanmar ee loo soo gaabiyo ARSA, balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka dowladda Myanmar iyo kooxda hubeysan ee ARSA in ay xabadda joojiyaan. Bayaan ay kooxda ARSA soo saareen Sabtidii shalay ayay ku sheegeen in xabad joojinta oo dhinacooda ka dhaqan gelaysa maanta ay uga gol leeyihiin sidii kooxaha samafalka loogu fududayn lahaa inay kaalmo bini'aadannimo geeyaan gobolka ay colaaduhu hareeyeen ee Rankhin. Ku dhawaad 300,000 oo dadka rohingyaha ah ayaa u cararay dalka Bangladesh oo daris la ah Myanmar kadib markii uu militariga dalkaasi ku qaaday gobolka Rankhin dagaal rugaal celis ah oo ka dhan ahaa jabhadda ARSA oo bishii hore weerartay saldhigyo ay ciidanka booliiska ku lahaayeen gobolkaasi. Waxaa isa soo taraya cambaaraynta ka imaanaysa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu horreeya Turkiga, kuwaas oo lagu dalbanayo in lagu joojiyo rabshadaha ka taagan gobolka Rankhin. Todobaadkii hore, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul ugu cambaareeyay bulshada caalamka in ay indhaha ka haystaan wax uu ku tilmaamay xasuuq loo geysanayo dadka arakaanka ama rohingyaha ee dalka Myanmar.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Xasuuq ayaa halkaasi ka jira. Kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen demokraadiyadda, iyagana qayb ay ka yihiin. Waana in wax laga qabto.
Khamiistiina wafdi heer sare ah oo ay ku jirtay xaaskiisa ayuu madaxweyne Erdogan u diray xadka Bangladesh uu la wadaago Myanmar, waxaana ay u kuurgaleen xaaladaha bini'aadannimo ay wajahayaan dadka ka soo qaxay Myanmar. Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ayaa sharaxaya saraakiisha Turkiga ah ee booqday qaxootiga rohingyaha Myanmar.
Waftigaas waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo xaaska madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan Amina Erdogan iyo wiilka weyn ee uu dhalay ee madaxweynuhu Bilal Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirada arrimaha bulshada iyo qoyska iyo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ee loo yaqaano TICA iyo hay-adda bisha cas iyo hay-ad kale oo lagu magacaabo AFAD oo ah hay-adda masiibooyinka iyo arrimaha degdega ah. Marka waftigaas culus ayaa meesha tagay, waxayna dowladda Turkiga ay ugu baaqday in waddanka Bangladesh ay xuduudaha dadkaas soo barakacay u furaan, waxa la wixii mas-uuliyadana iyagu ay qaadayaan. Marka waa waddanka keliya ee gacanta ugu culus u fidiyay ayaa la dhihi karaa maaragtay dadka barakacayaasha.
Marwada koowaad ee Turkiga Amina Erdogan ayaa sheegtay in saygeeda madaxweyne Erdogan uu arrinta muslimiinta rohingya uu geyn doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee bartamaha bishan Sebtembar ka bilaaban doona magaalada New York. Waa kan mar kale wariye Bashiir Macalin Khaliif.
Dhanka kale Nuurow, madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadli doonaa shirka guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhici doona, kaas oo uu aad diiradda ugu saari doono kuna guwaabin doono qaramada midoobay iyo in say wax looga qaban lahaa masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan waddankan Myanmar oo dadkan xasuuqa ba'an lagu hayo oo ay madaxa qaramada midoobay laftiisa uu ka hadlay kuna baaqay in gargaar caalami la gaarsiiyo. Ayaa waxaa la sheegayaa ajendooyinka ugu waaweyn madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu watay in ay tahay masiibada iyo sidii maaragtay uu madaxda caalamka uu ugala hadli lahaa sidii gacan looga geysan lahaa dadkaas dhibaataysan.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in tan iyo 25-kii bishii hore ay Myanmar ka qaxeen dad gaaraya 146,000 oo ruux. Afayaan u hadlay qaramada midoobe Stephen Duyarich ayaa sheegay in hay-adda cunnada ee qaramada midoobe WFP ay dalbatay lacag dhan 11.3 milyan oo dollar oo lagu taageerayo dadka ka soo qaxay Myanmar. Qowmiyadda Rohingya ayay taariikhyahanadu sheegeen in ay deganaayeen Myanmar ama Burma muddo qarniyo ah, intooda badanina waa muslimiin balse ku dhex nool waddan intiisa badan ay degaan dadka haysta diinta Buudhiga. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay 1.1 milyan oo ruux ayaa tan iyo 1982-kii la halgamayay sidii ay dowladda Myanmar ay uga heli lahaayeen xuquuq muwaadannimo kadib markii loo diiday jinsiyadda waddankaasi.